Hey, I say, it's blessed the boy, the super fan.
They go.
Ndoto kushika Mike, ashabiki wa soge. Kokote, nipita po vigerege. Hadhili pande jina, kila sehem. Sina budi mikusema asante. Kumbuka shabiki yangu, toka underground Rajibi. Paka na kuwa zairi, ata show ni kimis. Kita ni nitis, yapo na poza kichis. Ata ya leo, ni yako matokeo. Shabiki utamua kunipa vyeo. Ni amini, siwezi kukupoteza ima. Hato kaishi daima, nasema tena zero. Tumesa how how how, tena see it another row. Shabiki blessed, blessed, blessed. You're my number one fan.
You're my number one fan. You're number one fan, yeah. 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 Number one fan, yeah. You're number one fan,
yeah.
You're number one fan, yeah.
Kinga kwenye mziki na pokoza heshima. Kinga mashabiki wanaposema sina. Mwimu nachofanya kinapoza mtima. Ayo,
ayo.
Usoli nina loo ya kila safari. Yapo napoteza moja mbili ekai. Fanya zezi kuishi kama mkongo jafalai. Kidogo nachopata na walipo no die. Don't cry, don't cry, don't cry.